Yeah, yeah, yeah.
Street Cage Music.
Big Diesel. Alongside myself. Damn nigga King Hill.
I remember back days and in a kabuto. Once a muri in a benzo wona mama voto. Wachi blue rindi po benzeri kuseka. Kawa pimpa heo pumwe benzeri kumeka. Kwenda class kwendo chomera makwawa. No quit off the point kwendo konera chihuahua. Nakula cheyo tonzele la mwandi. Mzmai ya kafora ndiye putia kuma banzi. Pati nina tulu kuchasia panakula. Biba funa heo funi wacha benzo sura. Ok life na yo ima dabui sana. Imagine upanga zenzi ngati una drama. Wacha bluru wama baka ukapisha. Pacha uvutika wala siwa maoneka. Mwana vashtika pa manze mwambu pwela. Nisiye mwon please nane nifuna kutiela.
Edanza pempa mwezo mika imwe.
I'm still the same guy you used to tell watu kawa janji. Life kenzo yoko sa kuchira njanji. Kulipe benzo chifu na ulo ni wa anti. Mapresha ya kweba ni kangi wanokula panty. Kenezo pite moyenze ni tocha. Waona nga tifuno pempo lo tifuno posha. Aka kamba nani kandisa ni poza. Aba bantu si benzo nifuna closer. Thank God mwarisa njole keshapo. Wa marile tifoni walarishapo. Matari sona yo ya kwera tiapo. Osaka sule muntu ndine example. Fonse fene vichi tikarelo. Simpambu zanga ni mapempero ya mzimai. Na bantu benzo nisi ya pasini. Mu inbox lelo ndiye watu mama ai.
Edanza pempa mwezo meka imwe. Mtawa ya mabuto mwezo seka imwe. Yelila nanga tawa mabwanji lelo. Wanji lelo nanga moku mkatani lelo.
Sikowa nizimvera nenzo funa temu ziwe kutini makumbukira. Icha time mwenzo nitamba pamvula. Imo mwevena si mwenzo funa tinikule. Mwenzo wishing at life yanga ipele. Liu love na yona tape kuli kwini. That's why ni matuma fans nkapeza petting. Awavena phone watumira mazetting. No wonder ni nasia for my family meeting. Apanza mbotandiza wanantandiza konga. Siwenze kuzanga suza kazi tiapo. Kae tika pempa tenzo one kafbuba. Mwenzo mbera mwche ilonzo titamba pazuba. Apa vena vama kamba tinambo samwa. Ate tinatinza peneti katandalama. Iwe siya cheti blow ndiye peneti za samwa.
Edanza pempa mwezo meka imwe. Mtawa ya mabuto mwenzo seka imwe. Yelila nanga tawa mabwanji lelo. Wanji lelo nanga chani lelo, chani lelo. Family and friends, I know they help me now. I'm doing fine. Mama raised a soldier, I was broke right now. I'm doing fine. Hey, tenze pempa, mwezo meka imwe. Mtawa ya mabuto, mwenzo seka imwe. Yelila, nanga, tawa mabwanji lelo. Chani lelo, chani lelo, yeah. Family and friends, I know they help me now. I'm fine. Mama raised a soldier.